justice.
Ooh, yeah.
Hey, no.
Oh, no.
Let's do this, man.
Dzagwada ndintamanda date wanga wakumwamba iye ndifumu yanga ndisumbulu mutsi wanga analinga dziko lapansi pamodzi ndikumwamba anafira pamtanda chimo lako ndilanga unani machimo atanalofira ngalikapezi lero tayeleselo twani mokosa nyenyezi lole nakhale mwenziti utayenyelekezi tisayitsike ngalawa ya yesu mgonjetsi sadzatisiya toka iye ndi watuteresi nyamata ndisungwa na chira kuti utamvera mau aja oyela uchokera mbuku loyela nyada njo yakomadziwa mbuye yaku Siya kudelela makolo ndi kuledzera kuzi mungu sako ndwela Dinali wotayika tsopano ndinabona Dabwelela kwathu date wanga wandikola Chinyamata chachi Kristu moyo kukoma Satana anayise tsako malelo wagonja Ziwa kutiza nziko zili nacho chikoka Kuzi zomwe ndikachita ndinkaisa ndikunjoya Zomwe wachita Yesu ali yense ya kuchonga Gati Simoni taliponye ukokoka Taitoke fansi kutakungu wa kuona Tose manja mwambo
Yesu Kristu ndikoka
Choyenela kudziwa nchoti ya titela ntawi Fuso ndila kutiti kutumi kila ndani Ngati ali sadana ina findie ndindani Diga kala ine ndie ndanyamula nyali Kufali tsa utenga pafubi ndikutali Masewe la ndilibe mwa yesu ndilipa wani Ena kutaya ntawi ina ndilipa machawi Ngati mulipa neutro pezani yanu mbali Pezani chanu shida chote ndizila inuyo Changa ndina pesa ndie paipulo Ndai manjiba yesu sindi kuwele la mbuyo Ndikupanga bezaye mpaga na batiku Kuwala kweni kweni osa jingati genzulo Moto wa uzimu uwale kuposa wapetulo Cholinga tizala ndile ya moyo mendulo Bakuti mwa yesu yeka ndiye mwini
Na niso na lingarinu Kushira mashimo ngarinu Kumba yesa na niombo Mikabu na nuwezera Kumara na nilulemera Kumaru yesa na niombo
Good morning, man.